Oh, oh yeah, yeah.
Beats by Katy P.
Muhundi ambaye ninaficha kutoboa, na ukinikubali na kuahidi utashipoa. Tupendane kweli niitangaze ndoa, achana na mambo ya kuumizwa. Alright, kuhusu makazi mwezo naishi Kitunda, mfanya biashara nguo za mitumba. Japo naimba na force nipate jina, mchumbe sikunyong'onyeshe, amini. Mimi muuni safi usiniogope, njoni kuonyeshe mapenzi usiniogope. Mimi muni safi usiniogope, joni kuonyeshe mapenzi usiniogope. Ukiwa real na mitakwa real, haya, haya, haya. Utenjoy kwa nami mela, haya, 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 haya. Ukinipenda utafurahi, utenjoy kwa nami mela.
Na wewe shakwambia, niko low key, mambo mengi utasikia. Nitatunza hibu, nitakupa heshima pia. Sasa jeno kundiche vile nitakukazia. Suna sema mena wetu nafanana, sina raka kuku najua muda kukuchinja. Unachotaka wajwila mimi najiwe sana, na kazi nitafana juwa hutolala njama. Hey,
mena jaga wapendeze watu wote wakune, na kadi zote give it up to me. Wanataka tu zote ya wataki tumoke, na hivyo ndivyo taishi na mimi.
Mimi muni safi usiniogope, njoni kuonyeshe mapenzi usiniogope. Amini, mini muni safi usiniogope. Joni kuonyeshe mapenzi usiniogope. Ukiwa real na mitakwa real, utenjoy kwa nami mela. Ukinipenda utafurahi, utenjoy kwa nami mela.